International.
Hey, Tom.
Hey, yo, cha usiku, cha usiku. Hey, ongeza mchicha kwa viazi zangu bana we.
Dungu, dungu peya.
Aziz.
Peleka ngende pao.
Dungu, dungu peya. Peleka
ngende pao. Dungu, dungu peya.
Aziz.
Peleka ngende pao.
Dungu, dungu peya. Peleka
ngende pao. Dungu, dungu peya.
Aziz.
Peleka ngende pao.
Hey, check your lens, niko focused. Ukitense pigwa tisa mijikenda.
Gang gang.
Kinga lock ukitoka. Washati na bado sija tema teba.
Taxing.
Niki koku na ukoka. Nilituma pinguruwe zika heba. Mekati lili nikibonga. Master, I got the keys, take notes man. Culture, kasi roots nipe loba. Rasta, kasi nukes nipe gomba. Duster, kani drip shika mopa. Drinks is, pendi maji nipe chopa. Sober, ndi urade hisi phobas. Blevia nadhani mina bonga jia phobas. Sima kaya niki swali skiza hook it as is. Wape chorus.
Dungu, dungu peya. Peleka ngende pao.
Aziz.
Dungu peya, peleka ende pao.
Aziz.
Dungu, dungu peya, peleka ende pao.
Dungu, dungu peya, peleka ende pao.
Aziz.
Dungu, dungu peya, peleka ende pao.
Dungu alinipea, itabidi nimeenda kwao. Nduru akipokea mnuru mawangu ataki nitoke kwa hao.
Hey, on air si uparachu. Alibaba ebu leta hizo karafu. Hey, stay fridge nina barafu. Nina gang kongowea si obaratu. Nina demwa kidigo, chonyi na ribe kambe. Giri ya matu.
Super.
Fake laughter machozi ya kitungu. Check balance you bounce kaki guru. Hey.
Iva Nile mijikenda, naka ujikenda inamanisha nine tribes. Naya bingi nikitema, uki hidoba na nipatia cloud nine vibes. Simanari nikisema, namba nane keja ni niko na nine wives. Usilale ni mapema, na kazi meshika buda basi nipe yo high five.
Dungu, dungu peya,
high five.
Peleka ngende pao.
High five, yeah. High five,
yeah. Dungu,
dungu peya, peleka ngende pao. Dungu, dungu peya. Peleka ende pao.
Dungu, dungu peya. Peleka
ende pao. Dungu, dungu peya. Peleka ende pao.
Aziz.
Dungu, dungu peya. Peleka ende pao.
Ohanga kid. Ohanga kid. Ohanga kid. Ohanga kid.
Joey. 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 Joey.
Ohanga kid. Ohanga kid. Yeah. Ohanga kid. Ohanga kid.
Joey, Joey, Joey.
Gang, gang.
Well, they should know we are the sound killer.